in his pocket.
Is Serena on the
bed? Mr. Tena.
Mr. Turner.
Can I call my name?
Yeah. You have to know, yeah. Right?
Sky Dollars in the building. It's your skinny, that's better not so. It's better not, it's better not so.
Bunny House Music.
Kali Kali. Okay, I got videos.
We monen sansa, e shonde miranga. Naine winne, nda pita muhulanda. Vira mkosera, limunda vira nukurala mayo. Mwira mbuena mundi muntu fenda tembe nukana ine.
Shaba nandi bambika pakutumpa. Budget ya babambi shiba pele. Kumponya kilo chiwele weli. Dekonso kuwa manga wa muna tulia. Kumbiftitika kuwa ya waya. Lizo mwine eo muna futuenda. Dete mkutane nishiko tandeshpenda.
Mwimone nsansa eshonde miranga. Naine winde ndapita muhulanda. Fila mkosera limunda vila nukula.
Shila kalipa kwa chila la peta. Siyali wako wino ngana kweba mpala ukalu. Wakushipa vepano ndifingi fwaika. Ndawa kumbwa kashibala nkumbwa. Nkabe kofenga ulia na inatinga ulia. Chisho chowaini na kashijaga wali. Walipona mane kashitatata pali. Tuturi wako pepe la kole sapu.